soundfall. Temperature, temperature touch pump production.
Godfather, see one up and up a band.
Kill them good.
Goody.
I wish you do that good.
Goody.
I didn't know very good.
Hoodie.
Hali na kalina buti.
Sio sura sio shempa kabodi.
Hoodie.
Nita uza nyumba ni kulipye kodi.
Hoodie.
Tuko kitofu chuchu konzea ni OG.
Hoodie.
Kifo cha menda pana baby nipe dogo.
Hoodie.
Hey sweetie mama mamoshka.
Hoodie.
Kisu kikali nipe nyama Mr. Butcher.
Hoodie.
Lango wa mbele awa wani nipe ruksa.
Hoodie.
Dhambi kumnyima mwenzo Mungu alichokupa.
Hoodie.
Woo.
Goodie,
ukini pa down mama goodie,
goodie,
na ukini pa juu mama goodie,
goodie,
na ata apo kati mama goodie,
goodie,
ikiwa slow slow mama goodie,
goodie,
na ata chop chop mama goodie,
goodie,
konde basi katika goodie,
goodie,
katika kacha goodie.
Hamanyake auntie Zulaina Zulaina kabina ke kaneno kawatoka tono ayambala bigebiri kumusono ya chusa na manyagwe tomo yitaga nono murunzi wandika chacha bisolo bitomera mugambeko ya kusule bibuno nomalo omugeyo jamu ulira nanta bulirwa olifabo bindi ulira nanyine kabina nanyine figa nanyine kawato nanyine ntumbwe nanyine bukojo nanyine bubadi nanyine bubadi nanyine bukojo
Muzi kuchagwa paka sinze kuwa chuzi Ndudhi huwezi we lakini nipe kuki Tuki gwarana makali leta ni miti Umeni kunywa ni miti Uneza oversee hii leta inafota si Si police nimeshikwa na didi Uneza kana fisi mind ukija na nani
Banana na eggs nkupe banana on set Alafu Diana mbono unalia bako upset Una gwarana hana nyuma na sura iko offset Jina kubwa kini tusi ndio ni jibu maibe Ni makubwa heavy heavy ma mdogo stinji nini Poko na uchungu chaja kubwa makipini Uko na sahani bila mini na kijiko mimi Ako maubao juu ya njeve kakutisha mimi
Chale mkudu
Kudu
wa shikudu
www.mp3ugandanmusic.com